selector. Napetoa hizo nguoma chuchu zako, narupeka ukina mama icho kitako. Nalamba sumu, nalambisha sumu, nalamba sumu, sumu, sumu. Omane yuku jana ile kesho na waje wakupande. African girl mwaga ya mishanga, kukuruka ruka kote kwa kitanda. Namba damu yangu najipige panga, ni ishara tosha kwamba nakupenda. Baby I love you.
Okay.